Exclusive from ZambiaJams.com.
Nega pondono, wajite zebo no.
I like Prince's sound.
Wambati zebo no. IQ Tekino, Tekino. Boys up,
boys up.
When you see an agelo babonge, mwa mumutu ni fokke. Kifi na zaza ni kwa jai.
We don't take time, munganda ibo na jay. Batumba na pefe alipo mazali. Ninga vile mushe nishu wanipangila day. Soyo maishu mwana nirisikini. Usaka yese ni mafakiti netu jokini. Gaili mageuzi siwa jailika. Anga kumenyesi bola eja sizi wika.
Wanisi ya na gelo babonge. Mwa mumutu ni fokke. Pifi na zaza ni kwa jay. Mudala, when you see an agelo babonge.